Duki nduki, duki nduki natoka nduki. Duki nduki natoka nduki, hama upibyo ni kuti. Duki nduki na oto nduki, kama nikitimba na bunduki. Duki nduki, duki nduki, duki nduki.
Duki nduki, man sped up on the fastest Duki. Two guns in the back of the hoopty, I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide that doozy? Just pulled up with a big man Duki.
Duki nduki,
nduki nduki, nduki nduki.
Suti suti nimegonga suti, ulizi ni mkali unigusi. Chuki chuki thamani ya mchanga kwa kujazia vifusi. Juicy juicy, bei imepanda juzi juzi. Domana tukisogea wana tunaga nuksi nuksi. Kwa tole tagi mapozo nataka topigi vipala of course. Mipila nataka kugonga na ngosi. Sisi ndo kiboko za mabitosi. Na ipo wazi 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 mtu kazi kwa yo hapa kazi kazi. Inateka watu kaje mpazi tagi tagi na undoka na shazi shazi. Oh God,
oh my God.
Lauma mzigo siu baby. Kisho cha moto kiko na ganzi akili na waza mabegi. Vifua vyetu vinatembea na siri ambazo wa baby. Ndomana wakipi mamoto wanapotiaga vibaya videdli. Nani kama sisi ambao ni wanyama kama sisi. Wanayua kuchanika kama sisi. Ata wakaribia nina sisi. Tumejikomba, tumejipata. Cheza na kode chana na cheni kuwaka. Kuchizea pesa ndo mchizo na otaka. Mwendo ni mchaka 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 tuko. Duki nduki, duki nduki natoka nduki. Duki nduki natoka nduki, hama upibyo ni kuti. Duki nduki na oto nduki, kama nikitimba na bunduki. Duki nduki, duki nduki, duki nduki.
Duki nduki, man sped up on the fastest Duki. Two guns in the back of the hoopty, I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide that doozy? Just pulled up with a big man Duki.
Duki nduki,
duki nduki, duki nduki. I just took a left turn on up block, not leaving till this road gets locked up. Three man hot out of four door whips, and all the neighbors heard was gunshots. No love for a pagan, you fought on my pagan, I'm trying to put you in the wood box. Can't take off this mask like Future. S4 bop through his block with my hood on. He got shot and he told that's fucked up. Big 4-4 at your door like what's up. G19 leave a hole in your jumper. Now let that shit burn like Usher. Your boyfriend on pissy a sucker. Them boy don't want no one holler. I stay on my grind, crusher. Got that if you need it, holler. It's Gucci, Gucci. Do I look like I'm left off a bad and bougie? Bad duck when I aim this Uzi. I spray this one, you get smoked like Pookie. Real life's a movie, I still got beef. I ain't tryna squash shit like Smoothie. They told you I'm too unruly. Wanna see how I slide like Tusi?
Duki nduki, duki nduki natoka nduki. Duki nduki natoka nduki, hama upibyo ni kuti. Duki nduki na oto nduki, kama nikitimba na bunduki. Duki nduki, duki nduki, duki nduki.
Duki nduki, man sped up on the fastest Duki. Two guns in the back of the hoopty, I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tusi? Just pulled up with a big man Duki.
Duki nduki,
duki nduki, duki nduki.
Thank you.